Spax Records.
King Batman. Siachi. Nikomboka. Extra.
Spax on the beat.
Baby girl, she be wanting a gang. So Gina Tukomboka will be flossing the gang. Big tune, we chasing the bag. Mona Lisa, Shama, is a keg. Ridiculous when you like to eat. And as Susanna G. G-Bag, Ninja Mode, Mini Plug, Walking. Kani cooking, and she's an a Rubis. Weakness, and a Lambo, Alambo, a Remis. Ako weak, and he's simply a diss. Dismantle from the damp point, Takirora, and a cake in a for your case. Engage my rap na lelena daimi mfakna ni pochi. Meza doshi mikosi, 96 na cheza na mboka. Tukondiki na chereo ni kosi. Kote kote ni kidaso ala ino life be nice. Bora mali zimeisha sababisha. Chain chain wanaribu na nilei. Akiwa gwangi chesizo spirits with blessings na ni healing. Akiwa demon itaishizo feelings.
Akiwa demon itaishizo feelings.
Yo, I hudi na day we extra strong. For the violence, wait for the extra genius. Ukizosa utamandu the land so wrong. Na malero kusafisha lebo Louis Vuitton. Kuomoka toroke na fawe extra genius. Extra strong, extra strong. Yo, I hudi na day we extra strong. For the violence, wait for the extra genius. Ukizosa utamandu the land so wrong. Na malero kusafisha lebo Louis Vuitton. Kuomoka toroke na fawe extra genius. Extra strong, extra strong. Sita acha, red be funny. Venye mahomi wana try to chase you fame, mrazi ya nagoto wana geuzwa lame. Live for the soul before submit. Kwa yo game, funny venye blows before holes ametoka wamekuliwa dem. For the federal sweep in them hard. Game you wanna ni hoodie na feels. Nyo kato wajibaa venye sipa natibika. Tukomboka tunawajibika. For a fact, for a feast, for a feast. Noises maker na chomo na dust. Black capello, capello na chimney. No peace for the violence, it's so cold, so nasty. Kasta na gezo na hood, main focus. Avoid your nyash venye pochia na hook. Steady ukipata vitimbi. Chuje na mok na taka zireti. Mjose the King Kong mok. Forena na vest on the name to strike the fame. Ligi nyuma, undercover, list of shame. Ligi Saudia, bora na post na majisa na change.
Machua kipo na kasa.
I hoodie na daywe extra strong. For the violence, wait for the extra genius. Ukizosa utana nude land so wrong. Na malemu kusafisha lebo Louis Vuitton. Kuomoka toroke na fawe extra genius. Extra strong, extra strong. Yo, I hoodie na daywe extra strong. For the violence, wait for the extra genius. Ukizosa utana nude land so wrong. Na malemu kusafisha lebo Louis Vuitton. Kuomoka toroke na fawe extra genius. Extra strong, extra strong. Yo, I hoodie na daywe extra strong. For the violence, wait for the extra genius. Ukizosa utana nude land so wrong. Na malemu kusafisha lebo Louis Vuitton. Kuomoka toroke na fawe extra genius. Extra strong, extra strong. Yo, I hoodie na daywe extra strong. For the violence, wait for the extra genius. Ukizosa utana nude land so wrong. Na malemu kusafisha lebo Louis Vuitton. Kuomoka toroke na fawe extra genius. Extra strong, extra strong.